chukuru yebale katonda mulungi abatusiza kuwanguzi lero kaisanyo okuvaloza tamwano muwana nowulira obwama tikasukali kyekyo mwatu katusanyuka tujaguze sanyu sanyu yoka walunaku tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba bakibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza sanyu sanyu yoka walunaku tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba kibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza
Echiba kujidenzo kujia kwe kubaka Bunoze mwendeze okwanjulo kunji kwinda bie Kuno mutindo Yesu yebale Emikisane mpisa bie valina Gana makaka mutindo Mwabafuku kambalabula Temugula nemunda walala
Sanyo sanyo yoka walunaku tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba bakibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza sanyu sanyu yoka walunaku tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba bakibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza Kasafe chetumani ya muwala ayanjulo lwalelo Akunjutwa bulungi onumutindo basenga mwebale Ole bisantula obufumbo ngengambo okugeya Okuyomba kuyetonyumya muwala wasimbo
Labe sanyu
Sanyu sanyu yoka walunaku Tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba
yesanyu
bakibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza
Labe sanyu
sanyu sanyu yoka walunaku Tulutuseko okwanjula kikulu n'abazadde yesanyu kugamba
yesanyu
bakibafube kyannaku nabane bigana mwe mumwebaze mukama abawanguza